di duniya ji so min jira ban ti ko banne taga na mu e mi koro na e jalu batu ababa ton ko ne sigame o buzibo wanna ko yonna we wirituka je balire makujja o ku du chirira sigenda bukupe kutulako o buzibo wanna ko yonna we wirituka je balire makujja o ku du chirira sigenda bukupe kutulako Yenyo kukola empisa ez'obuntu baleme kunkyawa Wabula bawala nyera bone baagala Z'amagombe gammire Tebeerabira kale nti nab'ensi baligireka Beeyinudde nti nze ndi omwana afa Saate nga nawo bagukomerera Tebeerabira kale nti nab'ensi baligireka Balangaze nti nze ndi omwana afa Saate nga nawo bagukoberera Nze lumbuya takiina muntu lwaki bamfalana Nfubye okukola ebyekisa Bantu kale bajja bamufalampa Balindire Katonda wange olumwali mpita Aterekese okukola embaga Balire bwe bali baba mponye Nzerumbuya takiina muntu lwaki bamfalana Nfubye okukola ebyekisa Bantu kale bajja bamufalampa Balindire Katonda wange olumwali mpita Aterekese okukola embaga Balire bwe bali baba mponye Era mukama nzije munseno mazima nja kwesima Sigenda kuwalira siri muneya N'olugendo lwa buli omu kyekyo Manyi teriba yange na magomba Tunadda wano wadde kabe nagagga Oba muganda oba munnalwanda Kyekyo Manyi teriba yange na magomba Tunadda wano wadde kabe nagagga Oba muganda oba munnalwanda Obwoti omulamu teweerabira Nti wano twajja bugenyi Kuvanga bwe tuli ffenna ku bugenyi Nze ngamba nti twagalane tujjewo Ebikolwa byonna ebibuza eddembe Muganda wange komya okumpalana Kubanga nange nakolwa Katonda Tujjewo ebikolwa byonna ebibuza eddembe Muganda wange komya okumpalana Kubanga nange nakolwa Katonda Nze lumbuya takiina muntu lwaki bamfalana Nfubye okukola ebyekisa Ate kale bajja bamufalampa Balindire Katonda wange olumwali mpita Baterekese okukola embaga Balira bwe bali baba mponye Nze lumbuya takiina muntu lwaki bamfalana Nfubye okukola ebyekisa Ate kale bajja bamufalampa Balindire Katonda wange olumwali mpita Baterekese okukola embaga Balira bwe bali baba mponye Nze lumbuya takiina muntu lwaki bamfalana Nfubye okukola ebyekisa Baga kale bajja bamfalampa Malindire katonda wanga olumwani mpita Materekezo kukole mbaga Balirabe baliba bamponye Malindire katonda wanga olumwani mpita Materekezo kukole mbaga Balirabe baliba bamponye.